to kids, baby.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akundisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukipipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kama unalicheza zangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kidaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wajue isi namba chafu.
Squeezy watu wanataka money. So mikimu itaku posti
kanyaga.
Kunitumia mipicha pigo gani? Eti basi den kuposti.
Oh yeah yeah. Kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yee!
Kama butila mugambo
kanyaga.
Wafuruga mipango
kanyaga.
Waze wa insta michambo.
Eti baby ni unge bando
kanyaga.
Uzushi
kanyaga.
Mashemu fake
kanyaga.
Nuksi
kanyaga.
Kudada dek
kanyaga.
Mawifi
kanyaga.
Paka ma ex
kanyaga.
Mikosi
kanyaga.
Oya kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Kama unalicheza zangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kidaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wajue isi namba chafu.
Usiku wa tulali tunakesha kama po.
Leo leo
tena wape nambari kama wao paka simu wako.
Leo
usiku wa tulali tunakesha kama po.
Leo leo
tena wape nambari kama wao paka simu wako.
Asa timba timba timba
timba.
Wanangu timba
timba.
Wakula kushoto
timba.
Kula kulia
timba.
Ase timba timba timba
timba.
Oya wauni timba
timba.
Kama unasikele
timba.
Chinja kabisa kele
timba.
Kipa.